waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada 24 Sebtembar 2024. halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. barnaamijkana wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyoga magaalada melbourne. qodobada wararka qaar ka mid ah: ciidamada israa'iil ayaa dilay dad 500 gaadhaya oo reer lubnaana iyagoo ku soo galay fantari waddanka lubnaan xuduudkiisa. wasiirka arrimaha dibadda australia benny wong ayaa madaxda adduunka ugu yeedhay in la sameeyo baaq cusub oo laga heshiinayo laguna ilaalinayo si adag dadka iyagu arrimaha bani aadanka ka shaqeeya. ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa waxa uu sheegay Australia in ay u baahan yihiin inay ka soo saaraan ama ay u sheegaan inay ka soo baxaan dadka Australiyiinta waddankaasi Lubnaan. dowladdu dareen badan ayay ka qaaday, ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu, dagaalka haatan Israa'iil iyo Lubnaan ka dhaxaloosan ee Xisbullah iyo Israa'iil ay isku hayaan. iyada oo wasiirka arrimaha caafimaadka ee waddanka Lubnaan uu sheegay dad 500 gaadhaya inay ku dhinteen weerarka Israa'iil, kuwo gaadhaya 1,600na ay ku dhaawacmeen. wasiirka ayaa waxa uu ABC-da u sheegay in isbitaaladu ay haatan ciirciirayaan. hogaamiyaalka adduunka ayaa kulamo ay uga bilowdeen toddobaadkan waddankaasi Maraykanka magaaladiisa New York, iyagoo ka qaybgalaya shirka loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa waxa uu socday 2 maalmood isaga oo laga hadlayay shir madaxeedka mustaqbalka oo xoogga lagu saarayay in qaramada midoobay ay awoodo xoog la hesho si ay dhibaatooyinka wax uga qabato. wiigan gabagabadiisa ayaa 130 hogaamiyaal la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York, iyagoo ka wada hadlaya siyaabaha looga hortegi karo dhibaatooyinka ay ugu horreeyaan dagaalada Ukrain, Gaza iyo waddanka Suudaan ka socda. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Australia Benny Wong ayaa waxa ay ugu yeedhay madaxda adduunka ee haatan qaramada midoobay shirkoodu uga socdo magaaladaasi New York in si cusub loo adkeeyo heshiisyana looga gaadho sidii loo ilaalin lahaa dadka iyagu ka shaqeeya arrimaha bani aadanka. arrintan ayaa daba socotay dilkii loo geystay gabadhii ka shaqaynaysay arrimahaasi bani aadanimada ee Zomi Francom la odhan jiray ee Gaza Israa'iil ay ku dishay. gabadhan ayaa la dilay iyada oo u shaqaynaysa World Central Kitchen, hay-addaas la yiraahdo ee cuntooyinkaasi iyo agabkaas daruuriga geynayay waqooyiga magaalada Gaza. Senator Wong ayaa waxa ay tiri waxa ay Australia qaaday dareen aad u adag sababaha la xidhiidha dilka dadka u shaqeeya arrimaha bani aadanimada oo sannadkan 2024 aad u kordhay, noqonayana isaga oo weli sii socda sannadkii ugu dilbadnaa ee dadka bani aadanka u shaqeeya la dilay. haweeney Australia ayaa lagu xidhay airportka waddankaasi Turkiga iyada oo ka soo baxaysa kuna soo jeeda magaalada Melbourne ee Australia. warbaahinta waddankaasi Turkiga ayaa waxa ay sheegtay haweeneydan in ay gacan siinaysay ururka loo yaqaano BKK ee kurdishka dagaalama ee mucaaradka ee Turkiga ka soo horjeeda, iyadoo ururkana uu yahay urur waddanka Turkiga iyo Australiaba ay u aqoonsan yihiin inuu yahay argagixiso. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mar hore waxay sheegtay inay arrimaha qunsuliyadda gacan ka siinaysay haweeney lagu xidhay waddanka Turkiga, balse tafaasiil ayna ka bixinin. dhanka ciyaaraha AFL-ka oo iyagu gabagabo haatan gaadhay ayaa waxaa lagu wadaa in la qabto maalinta sabtida ah ee 28 Sebtembar iyadoo lagu qabanayo MCG-ga magaalada Melbourne. Labada kooxood ee isku wajahaya ayaa waxay kala yihiin kooxda Sydney Swans iyo Brisbane Lions, iyadoo inta badan ciyaarahan Grand Finalka AFL-ka la qabto sabtida ugu dambeysa ee bisha Sebtembar. Dhanka haddaynu eegno arrimaha cimilada, Melbourne waa daruuro iyadoo heerka kulkuna uu gaadhayo 23. Canberra ayaa iyaduna daruuro cirka lagu arkayaa iyadoo heerka kulkuna uu gaadhay 24. Sydney inta badan qorrax weeye 25 heerka kulkuna. Brisbane ayaa iyaduna inta badan kulaylaha heerka kulkuna uu gaarayaa 27. Sarifka doolarka haddaynu eegno, halkii doolar Australiaanka waxaa lagu sarifayaa maanta 68 senti oo Maraykana.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.